cheche. Magari ya kifari yanakupa mawenge. Kumbuka mapenzi yangu hakuna zaidi ya wewe. Maneno mengi yavunji mfupa.
Maneno ni mengi, mwenzio siwezi, usingizi sipati. Najuta mapenzi, kupenda sitaki tena.
Unanipa wazimu, maringo ni yako. Unanipa wakati, wakati huu.
Kwanja mbede mabiwanja
kito sije dema pepe fuki jeche nikataya msepe najuta kupenda ulicho nitenda uliniacha mimpweke ukisubiri niteseke kina fulani wanicheke darling.
Tugungi cheers, silly piggy sass. Now to talk the tears, pulling your body sass. Women shooting, say you fear. Illa mine and it pain, boss in a vumilia. Bona mean it's scare, I love from the bullshit. Auto killing beer, no no sushi. Come on, message me, fick him out, please hit back. Wongu mala eco now, feel this rag. Niko mina TID, tuna liya everyday. Atakula si diski, mulize atta masaje. Niko tu, zangu gero na kuwaza kila side. Na unakama wana bada, woki shen, nakaja. Ma, kiwa hapo na kumiss. Ila samini ni kiondoko na ni dis. Na, taka tuishi kwa peace. Please mini mini kukuwecha so race.
Nilikataa.